Sirina lugendo nonjola yola nonfulo muntu noyungo lutindo kati nengera jendaga buli chenkusabyo chimpate ikwano jimpate omukiso gumpate layentide mu jendaga notandike kanisa yo myeze biri nejula nogula nehama Kane mauliro tunda Bantu no bababe Gato valiri rancha Yari avuga hama No malanga na kagari tulina Batandi sebintu Ebiru njo kuzama Ebi agalu abantu Komerero ya wene bambi Betwali musomero Tuandukanga netufubutuka Nekakusimba kantu Era no tula, kutandika chidala No kumaliriza chidala Zena bawala, nyamba malirize bulungi Walala ntide, nyamba, ntasa Ololo ntide, nyamba Era, na bulichenkula Sagala,
sagala kuswana
Natandika nawe, nyamba malirize nawe Mbele buluji, oh, malirize buluji Walala, tide, nyamba, asa, ololo, tide Bakule mbeze bafrika Sasira batandika bulungi Komerero ya wenye bambi
Bambi
Sera byobote Mulembe kubote Bantu bawano bote Tolio musajja yogera Yatandika bulungi Wakati awone bisoba Yali ayagalwa bantu Gabuli amulaba galawo Muntwe yali omuzira Yalwanirire eggwanga lye Nadduka buddusi Kuno ne bazza mulambo Kutandika kirala N'okumaliriza kirala Nze nava wala
Nyamba
Malirize bulungi Walala ntide Nyamba Era Na buli chenkola Natandika nawe, namba malirize nawe Mbele bulungi Chalawo ne sente ne muziwa ne muita bantu mieze satu nano bayo bafumbirwa tubala naba no bayo tubabala bafumbirwa meita dia bamaliriza meita nchima ne bokuba kasimuke Kati mweyita nchima uru nagira nga mweyita kapa Babali mweyise mese Eche semba yokurwana Nyamba Nokolobu sentebo Bambi nebuwera o Nonyo mwenge Lava chala no chakaza Montwe yasule na kasero Yasulanga nakuru se kukatiwa ne chikumi to chirina kutandika chirala no kumaliriza chirala sala jensaba umalirize bulungi 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 Bible yesomesa kavaka athamulamba neve yalwala teyanonya katonda Nyamba Nyamba Ela Tabuli chenkola Sagala Natandika nawe Nyamba maliriza